Yeah, this is Power Boy Kakamesh and Rogers, Dania JM Records. Yeah.
Nilidhani unanipenda, kumbe mtaji umefungua. Nikateka na mitego, kumbe mwenzangu unategua. Nikakupa moyo wangu, ili unipende mama. Nikakupa moyo wangu, ili unilinde mama. Kumbe, kumbe wewe upendeki. Kumbe wewe uletira. Ni wangapi umewacha.
Dogo tulia wewe.